supo el fuego, ahí estaré. Hey. Felela. Yeah. Felela. Sijafanya lolote, sijafanya chochote. She just say, sober, sober, sober. She just say, she don't want me. Selewe, she don't need me. Naona kama nani nyanyapa kisila. Naona kama moyo natoka kisila. I feel it like she use me. Use me, then abuse me. I feel it like she was not in love, in love, in love. You know my mapenzi yanatesa. You know my mapenzi yanaumiza. You know my mapenzi yanatesa. You know my mapenzi yanaumiza.
This way that I carry on my shoulder, inaleta kiza machoni, moyo unapata uoga. This game maybe kwako ina noga, ila kwangu mini kama mteja yuko soba. Nabidi ni kucheke, I know you did me wrong. Nabidi ni itiki, I know you love the song. I'm trying to pray along with your game, baby dial na shindo. Steam on and kata, wana chimba, street na chopata. Wana enda, streak na chofata. Sio pezi ni kwata, watu wana buata. Sometimes na jazaga mafit na data.
No mama pezi, ya na tisa.
I'm not saying that I don't give a fuck, I'm falling off.